Yeah, DJ Arts Nimbikito, Mumias Madman, Rick Lina. Yeah, hey, come Niku show, come Niku show, hey, come Niku show, hey, come Niku show, hey, come Niku show, hey, come Niku show, baby, come Niku show, baby, come Niku show, hey, come Niku show, yeah.
Come Niku show, vile sisi hurol, come Niku show, vile sisi hubol, come Niku show, vile sisi hulol, come Niku show, come Niku show, come Niku show, vile sisi hurol, come Niku show, vile sisi hubol, come Niku show.
Nili kam Nairobi na imi akusaka pepa Mabeshte photocopy homie, nisha wa hepa Na isolate haters, utadhani hao ni lepers Niko so bitter kam seya mechi upepa Swag nisha pata na mashati na ngepa Rap nge kuwa bakery, ninge kuwa beka Na ishi solo, but nalalia double decker Rappers nikachachiru waki flow, mina checker Missy heartbreaker, mini wheel breaker Wadaku atakalia wapi, mbuzi ya kila mkeka I'm so holy like the city of Mecca First things first, na lenga noise makers Mini kaa T.I. kwa ile movie ya Takers Au Kobe Bryant kwa team ya Lakers Arts ni Vikito niko movers and shakers Mumias inge kuwa US, inge itua Texas
Kam ni kushow vile sisi hurol Kam ni kushow vile sisi hubol Kam ni kushow vile sisi hulol Kam ni kushow, kam ni kushow Kam ni kushow vile sisi hurol Kam ni kushow vile sisi hubol Kam ni kushow vile sisi hulol Kam ni kushow, kam ni kushow
Rappers wanateta eti vile mi utisha Saina look better ni mziki menilisha Mindo mwenye nguvu homie uneza nipisha Best rapper alive na smoke lines ka shisha Rappers ni samaki and I'm the kingfisher Mlango ya success daily naibisha Big up to my fans crown menivisha Arts ni Vikito njo ghost ya isa Ka rap ni soka na cheza number 9 The hip hop priest rap ni ka misa Sunday kwa kanisa ni kipanda mbegu ya visa The rap Da Vinci na chora Mona Lisa Ugalu jenga inchi, acha story za pizza Hey, give to Caesar, what belongs to Caesar Alafu ni kupetiza vile mini rap Jesus Nafanya miujiza ni kiwakataka Caesars
Kam ni kushow vile sisi hurol Kam ni kushow vile sisi hubol Kam ni kushow vile sisi hulol Kam ni kushow, kam ni kushow Kam ni kushow vile sisi hurol Kam ni kushow vile sisi hubol Kam ni kushow vile sisi hulol Come, Niku show, come, Niku show.